rero oya ibyo byabaye mbere yuko bikavuka nanjye rero natekereje nti rero murabizi nge ngiye igikombe cy'ingano kigura amasahani 10 nibyo ngiye gusa ba mitike yanjye bakayisinyaho gusa urareba kandi narayishyuye ndayisubiza maze ndayitanga kuko nari mfite konti y'amafaranga yakoreshejwe nuko umunsi umwe ubwo twagiraga inama y'abanyerondo mbega baravuze bati uyu mupapa wahinduza ikintu nk'icyo ninde barabyumva murabizi umuyobozi w'itsindano yavuze ati amasahani 10 yo gufata ifunguro rya mu gitondo noneho ibyo bisa nkaho bihendutse ku bandi murabizi bamwe muri bo batanze idolari murabona amadolari abiri yo gufata ifunguro rya mu gitondo kandi ndabigarukaho neza neza uko byari bimeze yaravuze nti noneho nta mpamvu yo kuyabasubiza nakora iki ndamutse ndira gusa amasahani 10 bwana fields wari umuyobozi wungirije yaravuze ati biri shyiramo idolari uko byagenda kose byibuze yaravuze ati ibyo ni byo n'abandi bose barimo gukora yaravuze ati ugomba kuyashyira hamwe noneho naravuze nti nta kindi nariye uretse gusa igikombe cya porici kandi nicyo nsabwa aravuga ati oh ntugakore ibyo na rimwe noneho naratekereje nti nzayo amaze iki nuko nishyura amasahani 50 ku ifunguro rya mu gitondo hanyuma mfataho amasahani 40 kuko nagomba kuyakoresha icyo nshaka nari kuyaha abana bamwe bo mu muhanda hari abana bamwe murabizi basaga naho bakeneye agace gato ka sandwich noneho naratekereje nti ahari nagombaga kugira nibyo iyo yari kompanyi ubwayo yanganirizaga gutyo uwo yari umugabo utababarizwa mu itsinda rero naribwiye nti wenda nge hari ikintu nakoze kitari cyiza vuba aha nta kigishize nari kumwe n'ushinzwe umutekano ubu basigaye bakoresha akajugujugu murabyumva yaraje maze arahagarara aravuga ati aravuga mwene dushobora nawe yaravuze ati iki giti kirimo gukura ndavuga nti yego ndavuga nti abana bakinira munsi yacyo hanze hariya ati ese dushobora kugikata amashami ndavuga nti yego ariko ntimugiteme murabona ati twashakaga kugitema turaza kukikwishyura ndavuga nti oya oya sinshaka ko mugitema rero nanjye nzi amategeko agenga uburenganzira buciye mu nzira nziza murabizi kuko nari nyamazemo imyaka 7 ndavuga nti oya ndavuga nti ntushaka kugitemwa ariko ushobora kugikata amashami ndavuga nti nge ndagikata amashami ariko nkireke ndavuga nti nimubikore mushobora kugikata amashami niba mubyifuza ndavuga nti nge mwene ratawudu nanjye turimo kwitegura kugikata amashami tugakata n'ibibindi byose biri hano maze ndavuga nti ariko twifuzaga ko kigumaho kubera abana jo hamwe n'abandi murabizi abana bato bakenera munsi y'icyo giti nagiye mu rugendo ngarutse nasanze bagikereye maze bagikuraho oh mbega ikirego cyari kuba kuri kompanyi murabona cyo gutema icyo giti murabona nuko ndibwira nti noneho naravuze nti mwami nta nubwo ndi bubivugeho murabona iyo hari ikintu icyo ari cyo cyose na njyewe na kuri ibyo rimwe na rimwe njyayo kurira amasantime angana n'icumi gusa kandi ugomba gushyiramo amasantime 50 murabona naravuze nti niba hari ikintu kigeretse kuri ibyo reka kiyazamure murabona ayo nayashyizemo murabona ayo na ni uko kuvugwa naretse kurota kuzaba umukozi wo muri kompanyi ishinzwe abakozi ba leta murabona kuko byagombaga kuyigiraho ingaruka tugomba kwitondera ibyo dukora tuzahura nabyo umunsi umwe bana muze hano mama wanyu yaragiye undi munsi Trudy nkeka ko mutari ntabwo mwari mubizi iki ni ikintu gitunguranye ndabibona kandi muritegura kurangiza amasomo kandi twakoze uru rugendo hano turi kumwe ndaza kujya mu materaniro ubungubu tukirangiza aya materaniro turahita dutaha atekereje ko ari umwanya mwiza wo kuganira namwe mwese hanyuma nanone ntekereza ko byaba byiza kuganira n'abana gato mbere y'uko murangiza amasomo yanyu turasoma umurongo umwe muri bibiliya hanyuma mbabwire ibindi ku mutima mu gihe cy'iminota 10 hanyuma nahita mba mu nzira yanyu murabona mbere y'uko mvugana n'abana ndifuza kuganira n'abantu bakuru umunota umwe namwe mwese ubu noneho wenda rwari urugendo rusaba imbaraga niko rwari ruri ariko mu bunararibonye nigiye ku mana ntabwo nafata amadolari 10,000 kubera ibyo nigiye ku mwami kuva aho ngereye hano ndizera by'ukuri ko nageze kukumbira kuzuye itegeko ry'imana ishobora byose mu buryo bwuzuye kandi nizeye ko nshobora kuguma muri ubwo buryo kandi hari ubwo nazaga hari ikintu kimwe cyabaye kubera iyerekwa nari mpagaze haruguru ya Tucson hano hejuru ubwo habaga uko guturika mwene data Fred yari ahari ubwo byatangiraga kandi ubu iyo foto barayifashe murabizi mu kirere kandi sinabitekerejeho cyane sinigeze na gato mbyitaho bityo byatangiye kunshimisha mu buryo bumwe ejo bundi kandi mwene data Norman se wa Norma uri hano yarambwiye yaravuze ati ese wabibonye kandi ubwo narebaga hari abamarayika bagaragara neza mu buryo bushoboka nk'uko bari aho ngaho kuri iyo shusho murabona nitegereje igihe byabaga kandi byari igihe kimwe nko mu munsi umwe cyangwa ibiri imbere yaho cyangwa umunsi umwe cyangwa ibiri inyuma y'uko mva hariya narebyeho byari biri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Flagstaff cyangwa Prescott iri munsi ya Flagstaff. Ubwo niho twari tugeze, murareba naho neza neza ibirometero 22 by'uburebure, kubera ko umwuka ntushobora kurenga ibirometero 6 cyangwa 8. Haba hari urume ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'igihu cyangwa ikindi kintu. Murabona indege zigurukira ku 19,000, ibyo ni ukugira ngo zizamuke hejuru y'ibicu byose. Murabona kandi 19,000 nko mu birometero 6 by'uburebure, biba biri ku burebure bw'ikilometero 42 n'uburebure bwa kilometero 48 hejuru yabyo, kandi byari mu ishusho ya piramide. Niba mwararebye neza ku ifoto, kandi iburyo nk'uko nabibabwiye, nabonye umumarayika ahahagaze nguwo ashyize igituza hejuru amababi inyuma, arinjira neza neza uko byari bimeze. Sinigeze mbibona ubwa mbere, ba hari hari ibintu byinshi cyane. Ubwo nari ngeze mu muhanda undi munsi, hari ikintu cyabaye kimbwira ku byerekeye ikintu nagomba gukora, kandi ntabwo ari ubutumwa bwanjye. Igihe kimwe Leo Mercier yaravuze ati, mwene data Branham, igihe kizagera nyuma y'ibi, aravuga ngo mu myaka 5 cyangwa 6 ishize, wenda 7, ati umwami azahindura umurimo wawe. Mwene data Branham kandi aravuga ati, igihe azabikora ushobora gusanga utonze umurongo ku bitaro kandi ukabivugira ku bitanda n'ibindi. Ntabwo byumvikanaga neza, nubwo nizera ko mwene data Leo yageragezaga kubivugaho atabeshya, ariko ntibyumvikanaga neza kuko murabona umwami wacu Yesu ntiyigeze abikora. Murareba, nuko yagiye mu bitaro, hari umuntu umwe wari muri ibyo bitaro. Muribuka aho byari biri muri Bibiliya, ikidendezi cya Betesida. Abantu benshi cyane bamugaye bari baryamye aho ngaho, abafite ubumuga, abacumbagira, abafite ubumuga bwo kutabona, abarwaye imbasa bategereje marayika. Noneho aho hari mu bitaro by'umwuka, abantu bategereje gukiza kw'Imana, kandi hano uwo mukiza w'indwara ubwiwe waturutse ku Mana yarinjiye akiza umwe muri bo maze arigendera. Rero ntabwo wakwitega ko umuntu upfa cyangwa umurimo uza gutyo habaho umwiza kuwuruta. Murabona, sinashoboraga kwemeranya nabyo, ariko ubwo natangiraga guhindukira umwuka wera wanjeho. Nasabye Leo ikaramu, fata urupapuro ndabyandika, biri mu ikamyo ye uyu munsi, niba bikiraho ngaho. Ni ya kamyo ishaje aluminium, aho mbika ibikoresho byo gupakira. Neza nk'uko mwinjira mu muryango, hari akabati ku ruhande rw'iburyo neza imbere y'ikamyo, karambitse munsi yayo, nagashyize hejuru yayo. Ndavuga nti, umunsi umwe ushobora kuyikuramo. Imana ntabwo izigera ihindura umurimo, ariko izahindura umuntu ufite umurimo. Ibyo ni byo bigomba gukorwa. Murabona, nzi icyo ngomba gukora, ariko njye sinshobora kubikora uko ndi ubu ngubu. Kuko ngomba, hari ikintu kigomba kubaho muri njye kizasaba Imana kubikora. Tugamije gusubira mu rugo, abana bakumbuye iwabo bose barashaka gusubirayo. Rero ndimo gutekereza kubasubiza iwabo, Imana nibishaka. Wenda nyuma y'iteraniro ryo ku wa gatandatu bazataha. Nyuma yaho simbizi, ariko nzi neza ko mu gihe cyose icyo kintu kikiri muri njyewe, sigiye nakinyegereza abantu mu buryo butandukanye. Nuko nari ndimo kubibona ubu, nari naranze abantu, murabona, na sinashakaga kongera kugira icyo nkorana nabo. Murabizi icyo nshaka kuvuga, icyo ni tariki Riketa. Bari bafite ibintu bari barakoze, nabwirije mbikuye ku mutima, kandi Imana yari yarabihamirije mu buryo bwose, kandi niba batarashakaga kubyemera, noneho mubihorere. Noneho nari ndimo kujyayo kugira ngo mfatanye na Bad muri uyu muhindu uri imbere no gutangira kwitegura. Ntegerereza mu butayu, maze umusatsi wanjye n'ubwanwa bwanjye birakura, kandi iyo Uwiteka ashaka ko ngera ahantu hose anyoherereza ubutumwa, maze nkajyayo nkabikora. Kandi ubwo twari mu nzira tuje mu minsi ishize, yarampagaritse kandi nabonye aho icyo nari ngiye kugeraho. Ndi mu nzira yanjye, hari icyo ngiye kugeraho nonaha. Kandi nibwiraga ko ningera mu rugo nzakora icyo twita ikiganiro cy'imitima, wenda nkagishyira kuri kaseti, hanyuma ubwo kugira ngo rubanda rubone impamvu y'impinduka zitunguranye. Noneho bana, mureke tuvuge gusa, mureke dusenge gato. Mwami Yesu, turagushimira ku bw'iki gihe no kumenya ko duteraniye hano, abato n'abakuru n'abari mu kigero cyo hagati. Kandi twateraniye kuri uru ruhande rw'iteka kugira ngo twongere kuvuga ibyawe no ku byerekeye ubugingo buhoraho. kandi aba bakiri bato bari hano muri iri joro, bamwe muri bo barimo kwitegura kurangiza amasomo, abandi barayarangije. Ariko mbona ko mwami hari ikintu cyabaye amasaha make mbere y'uko iryo hungabana rikomeye riba, cyangwa uko guturika gukomeye kuba. Habereye ku musozi uri hejuru hariya mu majyaruguru ya Tucson, igihe abamarayika b'Uwiteka bamanukaga. Ndibuka ibyavuzwe kandi cyane cyane ku rubyiruko. Ndagusaba mwami ngo udufashe gusobanukirwa, kandi reka mbashe kugira icyo mvuga kuri uru rubyiruko iri joro kizabafasha mu rugendo. Kuko mwami twese dukeneye ubu bufasha muri iki gihe. Duhere umugisha hamwe, tubabarire ibyaha byacu, kandi niba hari ikintu twakoze kuva twagera hano kitagushimishije, turagusaba imbabazi. Kuko tuzi uyu munsi ko nta gihamya cy'ejo hazaza. Ntituzi icy'ejo hazazana. Tugomba kwitegura uyu munsi kw'ejo twahura. Kandi Imana Data, hari uburyo bumwe gusa tuzi bwo kubikora, ni ukwitegura kukubona. Kuko uko ibihe bihita, tugenda tubona ko twese tugomba kubikora, kandi tugomba guhura nabyo igihe runaka, haba mu mahoro nk'inshuti cyangwa nk'umwana cyangwa nk'umwanzi. Ntibikabeho mwami ko twaba turi ikindi kintu cyose kitari abana bawe ukunda. Bitwemerere, tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Uyu munsi ubwo natemaga ibyatsi mu gitondo cya kare cyane, nabonye ahantu muri Bibiliya, nibwiraga ko byaba byiza kuhasoma aka kanya, kandi ni bishobora kuba bidakwiye cyane, ariko natekereje gusa iminota mike kugira ngo tuganire. Ndashaka gusoma ibi mu gice cya 18 cya Mutagatifu Luka. Abanditsi b'Ivanjiri uko ari bane babyanditseho. Igice cya 18 n'umurongo wa 18. Umutware umwe aramubaza ati, "Nigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho?" Yesu nawe aramusubiza ati, "Unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko." Nuko aramubwira ati, "Ayo yose narayitondeye uhereye mu buto bwanjye." Yesu yumvise ibyo aramubwira ati, "Noneho usigaje kimwe. Ibyo ufite byose ufite, ubigurishe maze ubihe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere kuze unkurikire." Ndatekereza iri jambo, "Ngwino nkurikira." Iyo niyo nama nziza natanga iyo nza kuba ndimo kuganira n'abana 10,000, cyangwa iyo nza kuvuga icyo ndi cyo gusa. Ni itegeko, kandi nicyo kintu gikomeye cyane nibwira ko kigeze gihabwa umuntu uwo ari we wese, cyane cyane umuntu ukiri muto. Nkurikira. Uzakurikira umuntu runaka. Noneho gusa uzabyibuka. Uzakurikira umuntu runaka, kandi uburyo ukurikira uwo muntu ugomba kumenya neza uwo muntu akurikira. Murareba, twe igihe kimwe Pawulo yaravuze ati, "Nimunkurikire nk'uko nanjye nkurikira Kristo." Mu yandi magambo, nk'uko nkurikira Kristo, namwe munkurikire. Noneho muri iki gihe cy'impinduka, iki ni icyiciro cy'ubuzima aho twese tugana. Kandi inshuro nyinshi mwanyumvise ndangurura cyane kuri Ricky Ricketta n'abandi. Ni igihe turimo. Mu by'ukuri si abo bantu ni abantu nkatwe. Abo bana bari hano bafite imodoka zihuta cyane, ziruka zizamuka zimanuka mu muhanda, kandi bagakomeza urugendo rwabo banywa itabi kandi banywa inzoga, n'abakobwa bambara mu buryo buteye isoni n'ibindi. Abo ni abakobwa n'abahungu nk'uko natwe tumeze. Urabona, ni abantu. Barakunda, bararya, baranywa, barasinzira, barahumeka, bazapfa. Ni abantu nkatwe. Nyamara kandi babaswe n'umwuka mubi batabizi. Ntabwo ari ukubera iby'abantu, ahubwo ni ukubera ko rimwe na rimwe abayobozi bamwe bakurikiraga babayoboye mu nzira itari yo. Noneho mwebwe bakobwa n'abahungu muzi ibiruta ibyo, murabizi. Mwigishijwe neza kubarusha, mufite ababyeyi beza, imyitozo myiza kuruta gukora ikintu nk'icyo. mubizi neza ariko siko bimeze murabona kuko amatorero bajyamo ari amatorero agezweho agendana n'ibigezweho kandi bo bishimira kuba uko buteye barushaho kumenyekana kandi mbega niki amahame y'umuco ababera indangagaciro murabona rero icyo nk'uko nabivuze rimwe mu ikinamico nabonye hano vuba aha ivuga kuri Sodoma na Gomora ko uyu mugore wari wahanzweho n'amadayimoni yabwiye Loti ati icyo wita ko ari ikizira njye nkita indangagaciro Yesu yaravuze ati nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizagenda no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu rero twongeye kugaruka aho hantu nanone reka turebe uyu muntu twasomye mu minota mike nta gushidikanya ko uyu mwana yavukiye mu rugo rwiza nk'uko namwe bana mumeze yarezwe n'ababyeyi beza kuko byarigaragaje igihe Yesu yamugezagaho amategeko y'Imana yaravuze ati nabikurikije kuva nkiri muto byagaragaje ko yari abifite yari amaze yari yarerezwe neza ntabwo yari umwana udashobotse kandi murabizi yari yararerewe kumenya icyiza abana nk'amwe namwe niko muri birashobora ko yavutse kuri mama na papa bubaha Imana kugira ngo kuri kumwigisha neza akiri umwana ibyo ni byiza aha arakira umwana muto nyuma yari afite intego zikomeye z'uko umunsi umwe azaba umugabo ukomeye se yari afite amafaranga ahagije byashoboraga kumutoza no kumuha uburere bushoboka yagombaga kuzakura afite amashuri meza kandi akabasha guha umuntu ukomeye ku isi kandi n'umurava w'uyu mumama n'umupapa ni kwigisha uyu mwana kandi ahari yageze ku munsi wo kurangiza amasomo nk'uko namwe muri murabona igihe yanyuraga mu ishuri kandi akabona uburere nta gushidikanya ko wenda yari ishema n'ibyishimo by'ubuzima bw'uwo mumama n'umupapa nta gushidikanya muri iyo minsi yari afite amafarashi meza nk'uko namwe mufite amamodoka kandi afite papa na mama beza nk'abo namwe mufite nibo babitaho muhabwa imyenda myiza n'imodoka kandi mushobora kandi mwishimiye ubuzima ikintu nk'icyo mufite uyu munsi kandi papa na mama hamwe na basengaga ubudasiba basaba ko umuhungu wabo ataba umuntu usanzwe gusa ko yaba umuntu udasanzwe ababyeyi bose barabyifuza ese mwumvise Yesu avuga kuri iryo tegeko ngo wubahe so na nyoko hanyuma bigahagarara murabona kandi icyo ni cyo cyifuzo cy'umubyeyi uwo ari we wese cyo gukorera abana b'ibyiza uko bashoboye bakabaha ubumenyi bakabaha ibintu wenda badashoboye no kubona uko niko numva nagirira abana banjye ndatekereza ko rimwe na rimwe mu kujya ku ishuri ubu ndatekereza ko nakohereza Becky na Sara na Joseph muri aya mashuri yisumbuye n'ibindi ese ibyo byose biba biganisha he ndatekereza ko nzabafata nkabasubiza ku musozi kandi nkabarerera aho ngaho hamwe na nk'uko abahinde babaho ariko iki nicyo biri cyo ibirimo umwana bigomba kumusohokamo aho byaba biri hose bigomba kugaragara niba ari kibi kimurimo kizagaragarira mu nkambi y'abahinde niba ari cyiza kirimo kizagaragarira mu nkambi iyo ari yo yose murabona n'ibirimo umwana imiterere y'umwana ibiri imbere muri we kandi icyo uri cyo ni cyo ushobora kuba cyo mu buzima bwawe bwose uri ahantu hahinduka murabizi 86% by'abahindukirira Yesu Kristo babikora mbere y'imyaka 21 birabigaragaza imibare irabyerekana 86% by'abaza kuri Kristo baza mbere y'uko bageza ku myaka 21 iyo urenze iyo myaka urushaho gukomeza gushora imizi no gukomerera mu nzira zawe yego birashoboka yego hari abaza bafite imyaka 70, 80 ariko ni gake cyane barareba wiyubaka ukiri muto ushyira intego zawe kucyo ushaka gukora n'icyo ugerageza kugeraho mu buzima ubitekerezaho kandi nk'uko ubitekerezaho birumvikana ubwonko bwawe ibyo biza mu mutwe wawe kuko ikintu runaka kitazwi kigenga ubwenge bwawe hanyuma iyo ibyo bigiye mu mutwe wawe noneho urabivuga ko ugiye kubikora hanyuma ibyifuzo byawe bikagutera kubigeraho rero mama na papa bari biteze ko uyu mwana ibyifuzo bye byo kuba ukomeye n'amafaranga ahagije yo kubigeraho hanyuma nta gushidikanya barasenze ngo uyu mwana muto azabona amahirwe murabona bari bakoze ibyo bashoboye byose ashobora hari kuba yari afite amafarashi meza kandi wenda yarakunzwe cyane n'abagore kandi cyaba ku mugabo cyaba no ku mugore ni kimwe ku kindi murabona kuko turimo kuvuga ku buzima bw'abantu ubugingo bombi abagabo n'abagore Hanyuma nyuma y'amahirwe yose umuhungu yagize, murabona yaje mu nzira ziharuye. Niko tubyita ahantu atagombaga guhangayika cyane. Ababyeyi be bari bafite amafaranga. Yari umuntu ukomeye, yabaye umutware. Bibiliya ibivugaho hano ku byerekeye nk'umutware ukiri muto kandi w'umukire. Kandi turabona akiri muto, wenda ari mu bwana bwe, akimara kurangiza amashuri, akimara kurangiza wenda ibyumweru bike mbere y'uko arangiza cyangwa ikindi kintu, yabaye umutware kandi yari afite ibyo imitima yose yakwifuza. Kandi uwo muhungu ntiyaririkiwe muri iki gihe, yari umwana mwiza. Ndizera ko igihe Rukayani byandikaga cyangwa Mariko, ndizera ko byari Yesu yaramurebye yitse imitima kuko yari yamukunze. Murabona hari ikintu kijyanye n'uyu mwana, hari imico myiza yagendanaga n'uyu mwana. Akomoka he? Akomoka mu muryango mwiza wamwigishije amategeko y'Imana, kandi ukabona ko yakurikiza, kandi yari yarabikoze kuva mu bwana bwe. Kandi uwo muhungu yari afite intego, yashakaga ubugingo buhoraho. Yaravuze ati, mwigisha mwiza, nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Urabona mu byo ufite byose ku isi, nyamara ubugingo buri imbere muri wowe ukubwira ko hari ikintu ukeneye udafite. Ubukire gusa cyangwa si ngombwa ko buri gihe biba ari ubutunzi. Bishobora kuba kwamamara, umukobwa mwiza utekereza ko urugo rwiza afite, wenda azwi cyane mu ishuri, ahari umuhungu ushobora kubona umukobwa uwo ari we wese ashaka, akumva ko afite umutekano. Uwo si umutekano. Ibyo bizashira nk'indabyo zo mu murima. Murabona bizashira, ntabwo bizatinda. Izuba rimaze kurenga akanya gato, nabyo bizashira. Hanyuma muba mufite ubugingo bugomba kubaho iteka ryose. Kandi uyu mwana muto agomba kuba yari afite imico myiza cyane, kuko igihe yasangaga Yesu yari azi ko agomba kuba apfukamye. Yaravuze ati, mwigisha mwiza, nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Aravuga ati, unyitira iki mwiza? Ati, kandi uzi ko hari umwe mwiza kandi wakaba ari Imana. Murabona ni iki umusore yagaragaje muri ibi? Nuko yari Imana. Murabona yaravuze ati, uzi amategeko uyakurikize. Aravuga ati, ayahe mategeko mwigisha? Aramubwira ati, amategeko ya wubahe so na nyoko n'ibindi. Aravuga ati, ibi nabikoze kuva mu bwana bwanjye. Murabona narabikoze. Aravuga ati, nyamara hari ikintu kimubuza, genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene, hanyuma uze unkurikire. Mbega amahirwe! Ahari yari kuba yarabaye Petero, Yakobo cyangwa Yohana, umwe muri abo. Murabona umwana yari yaratojwe kandi arirwa neza, kandi yashyikirijwe Kristo kugira ngo amukoreshe mu bushobozi bwose yari afite muri we bwo gukoresha wenda ibyo yari yarize, kuba ari mutoya, kuba ari umutunzi, kuba avuga ariko yijyana. Aho niho yashoboraga kugaragaza ubutumwa bwiza, nyamara arabyanga. Mbega icyasha kuri uwo muhungu muto! Murabona, nkurikira. Noneho murabona, yagombaga gukurikira umuntu. Noneho yagombaga guhitamo gukurikira ugukongezwa kw'abantu yari afitanye isano nabo, gukongezwa k'umukobwa ukiri muto, ugukongezwa kwa kamwe mu dusiko tw'abahungu yakoranaga nabo, bagenzi bo ku ishuri, cyangwa agakurikira Yesu Kristo mu bwiza bwe bwose. Nyamara yari azi ko adafite ubugingo buhoraho. Bana, nijye mugomba gutekerezaho. Murabona, noneho murebe uwo muhungu muri iri joro. Icyo yashoboraga kuba cyo n'icyari cyo, icyari cyo muri iri joro. Ari ahantu runaka, yari umuntu, ari ahantu runaka, ategereje urubanza, ategereje guhangana n'urubanza. Kuri uwo munsi yanze amahirwe nk'ayo mwahawe mwebwe bana bato. Neza rwose mu bimerere imwe, abana beza, imico myiza, bafite base na ba nyina beza. Ibyo mufite ndetse si na ngombwa kumukora keretse ku bushake bwanyu. Murabona, ariko hari ikindi kintu kijyana n'ibyo. Hari ikintu kijyana n'ibyo. Iryo jambo muri iri joro ntiripfa, biracyari ikibazo kuri buri musore, buri mukobwa. Nkurikira. Murabona, amagambo ntapfa. Igihe cyose uvuga ikintu icyo ari cyo cyose, wibuke gusa, yaba ari mu modoka yawe mu ibanga, yaba ari ku gicaniro cy'urusengero, yaba ari mu mfuruka y'umuhanda uri kumwe n'umuhungu mukundana cyangwa umukobwa mukundana, aho uri hose ntabwo apfa, agomba kubaho iteka ryose. Ubwo nabonaga wa mukobwa na rya joro nari mwiyerekwa, umukobwa mwiza ukiri muto, umukinnyi wa filimi wa Hollywood, kandi namubonye apfa akabakaba agerageza gushakisha ubufasha. Yapfuye azize indwara y'umutima. Miss Monroe. Kandi ibyo byabaye mu myaka ibiri ishize. Maze mbona apfa. Nyuma y'iminsi ibiri, yarapfuye koko. Hanyuma mu ijoro ryakurikiyeho, numvise ijwi ry'uwo mukobwa. Gute? Abana bari bambwiye bati, papa, ujye ujya ku mugezi wo kudasubira inyuma igihe cyose. Baravuga bati, hari ikinamico bafite nk'iyo iri joro. Bambwiye ko hari ijoro runaka izabirimo, icyumweru kimwe cyangwa bibiri mbere y'igihe. Narategereje nti, ndashaka kuyireba, kuko nagiye kuri urwo ruzi inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Nakeka ko ari nk'inshuro eshanu. Nge nifuzaga kuyireba. Kandi Miss Marilyn Monroe yari yarayikinnyemo. Uwo ni we wa mukobwa nabonye mu iyerekwa. Kandi hariya mu mashusho n'umukino, ibyo ni byo byabereye kuri The River of No Return. Kandi ubwo wafataga ayo mashusho, wenda mu myaka 15 ishize, yari amashusho ashaje, wenda mu myaka 20 ishize, kandi amaze imyaka ibiri apfuye, kandi aracyariho, ni muzima kuri buri gikorwa na buri jambo. Murabona? Biracyari kuri iyo kaseti kugeza ubwo byongera kuba bizima. Si ibyo gusa, ahubwo n'ibyo tuvuga byose ni bizima. Ijambo ryose tuvuga ntirishobora gupfa. Mu gikuta ahangaha hari kunyuramo amagambo ndetse n'imiterere y'abantu. Televiziyo irabifata. Ushobora kuvuga hano bakakumva hirya no hino ku isi muri iryo segonda. Mbere y'uko ubyumva muri iki cyumba, bizenguruka isi yose hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kandi icyo cyuma gikomeye cy'Imana gifata amashusho kirabifata, kandi buri gikorwa cyose ukora uzahura nacyo ku rubanza. Murabona? Rero musore, ni byiza guhagarara ugatekereza kuri ibi bintu. Murabona? Kuko uzongera guhura nabyo. Murabona? Reka dukurikirane uyu musore amahirwe yageze, maze twishyire mu mwanya we. Kandi umukobwa umeze nka Becky na Marilyn, umere nk'aho muri mu mwanya w'uwo musore. Kandi mushobora kumva rya jwi n'ubu ngubu rikiri rizima, riracyariho, riracyagenda. Abahanga bavuga ko mu myaka 20 uhereye ubu bazumva rya jwi ryiwe yavuze nyaryo mu myaka 20 ishize. Riracyariho nk'akabuye kaba mu nyanja umuraba ntugishira, ijya ku nkombe ibirometero 1000 maze rigahindukira. Iyo ijwi rimaze kuvugwa mu kirere gutyo, ntirijya ripfa. Nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ku munsi w'urubanza. Biri aho ngaho, azabaho ijwi rya Yesu Kristo bisaba uwo musore nkurikira, maze we aritera umugongo. Ku cyuma kigaragaza amashusho, ababaye kuko yari atunze ibintu bikomeye. Murabona, dushobora kuba tutari kumwe, ntabwo buri gihe bigomba kubamo amafaranga, bishobora kuba ibindi bintu. Murabona, ikintu cyose tugumana tugikunze kurusha uko dukunda ibindi byose. Murabona, aba nk'amafaranga kuri twe gihinduka ikintu kiduhumanya. Noneho reka tumukurikire gato. Byagenze bite igihe yamuteye umugongo? Ntiyumviye iryo jwi rya Kristo. Yajyanye n'inshuti ze. Ibyo mwe bana, mwese muri abana beza, kandi nta gushidikanya ko muzagira inshuti. Ariko murebe ubwoko bw'inshuti mufite. Niba iyo nshuti yawe ikurikira Kristo, jyana iyo nshuti. Kurikira Kristo nawe. Ariko niba bitabaye ibyo, ntukabikore. Reka turebe. Turasanga ko wenda yagumanye inshuti ze. Yabaye umutware ukomeye. Icyo gihe yari umutware. Nyuma dusanga yarakize cyane kugeza ubwo we byabaye ngombwa ko yubaka ibigega by'inyongera kugira ngo ashyiremo ubutunzi bwe. Hanyuma aribwira, amaze gusaza kandi imihangayiko y'ubuzima bw'ubuto n'ibindi bintu byarashize, wenda ibyo yakoze byose byari ukwishimisha. Iyo umugabo cyangwa umugore ukuze, nkanjye, umugore wanjye, ba mama na papa banyu, nta kintu na kimwe bashobora gutekerezaho. Ntibashaka gusohoka kandi no kugendagenda mu mihanda. Murabizi nk'uko urubyiruko rubyifuza n'abakobwa bakiri bato. Gusohoka, kumenyuza umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa, murabona, ibyo ntibabifite mu mutwe. Bo bafite abana, nibo bashishikaje. Ibyo niko bimeze kuri mwese ejo niba ejo hahari. Ese murabyumva? Hanyuma murebe uyu musore, wenda hamwe, wenda ntiyigeze anashaka, ariko yari umutwaro ukomeye no kuhagarara ku. Kandi nk'uko bimeze i Yerusalemu n'uyu munsi, barira hejuru y'inzu mu masaha nk'aya y'umunsi. Iyo hari amafu hanze nimugoroba, kandi usanga ko hari undi muntu wafashwe mu ishusho ari kumwe nawe, umusabiriza. Kandi uwo mugabo kuba yari yaratojwe kubaha mugenzi we no kugirira abandi nk'uko abandi bamugirira. Murabona, mu kwanga uwo muhamagaro wa Kristo, amaherezo bisa nk'aho umuhungu warerewe mu rugo nk'urwo bitari kumucika. Ariko byarabaye. kandi hari umugabo wari uryamye ku irembo witwaga Lazaro. Yamusabaga ibyo kurya kandi ntiyabimuha. Yashakaga kurya utwo tubungukira bakubuye, ndetse atari we baduhukuburiye, ahubwo badukuburiye imbwa. Yari yuzuye ibisebe, ariko umugabo yari yaragiye cyane mu bintu bya sosiyete kugeza ubwo ataragira amarangamutima. Yabaye nk'umuntu utagira icyo akora kubera ko yari yaranze icyo Kristo yamuhaye. Kandi wenda umugore w'umwe iyi nshuro afata vino hamwe n'abagore beza bafite imitako y'agaciro bamukikije n'ibindi nk'ibyo, n'umutima we wose ibyo wifuzaga hamwe n'ibyo ngibyo by'ubukarango. Umusabirizi yari aryamye ku irembo, kandi mbere y'uko izuba rirasa mu gitondo cyakurikiyeho yari mu muriro ataka cyane ngo Lazaro azashyire amazi ku rurimi rwe. Uguhinduka k'ubuzima. Kandi mwitegereze igihe yavugaga ati sekukura Aburahamu, noneho yari akivuga ko Aburahamu ari we sekuruza w'Abayuda. Yaravuze ati sekuruza Aburahamu, ohereza uriya mukene Lazaro hano afate utuzi duke mu ntoki ansige ku munwa. Ibi birimi by'umuriro birababaza cyane. Nuko aravuga ati Aburahamu aravuga ati si sinshobora kubikora. Amagambo menshi cyane, ndetse uretse n'ibyo urabona wagize amahirwe yawe mu buzima. Yagize ryari? Igihe Yesu yavugaga ati nkurikira, ariko yarabyanze. Yikomereje inzira ze zo kujya gukorera amafaranga, kandi ibyo ni byiza, nta kibi kiri mu gushaka amafaranga, ariko kurikira Yesu mu gihe uri kubikora murabona. Kandi we yaragiye ajyana n'igihiriri cyose, kandi mubona ko yavuze n'Aburahamu akavuga ati kandi uretse ibyo hariho umworera washyizwe hagati yawe nawe, ko nta muntu wigeze yambuka kandi ntawuzigira wambuka. Abari aho ngaho ntibashobora kuza hano, kandi abari hano ntibashobora kuza hariya. Byaremejwe nta muntu wambuka cyangwa uzigira wambuka. Noneho mu mutega amatwi icyo gihe arashaka kuba umuvugabutumwa. Umuhamagaro Yesu yari yaramuhaye wo kumukurikira yari yaragize, kandi akazaba umuntu ukiza ubugingo akiri umusore. Ibyo byamugarutsemo, yarabyibutse ko yari afite abavandimwe batanu kandi bakiri ku isi, kandi ko atashakaga ko baba aho hantu. Aravuga ati noneho ohereza Lazaro asubireyo abwire bene data ko batakwiye kuza aha. Mu yandi magambo yemeye umuhamagaro wa nkurikira, murabona. Ariko aravuga ati ntibazabikora. Aravuga ati yego, habaye haruzutse mu bapfuye nka Lazaro agasubirayo akababwira. Murabona, bigaragaza ko nyuma yo gupfa uba ugifite ubwenge. Yarabyibutse. Aburahamu yaramubwiye ati mwana wanjye ibuka mu minsi yawe. Murabona, uba ukibyibuka ntabwo ute ubwenge, ubu ubyibuka. Kandi mu by'uwo muntu yibukaga kandi bikiri kumwe nawe, yibukaga amahirwe yagize yo kumva Yesu avuga ati nkurikira, ariko yakurikiye umuntu utari we, abantu batari bo. Yageze mu itsinda ritari ryo, ajya ahantu hatari ho, arangiza ajya mu iteka ritari ryo. Bizarimbuka kuri uwo munsi biturutse ku Mana iteka ryose. Kandi Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane ubwo yavugaga ati nubwo umuntu yazuka mu bapfuye agasubira mu bazima ntibamwemera, kuko bafite amategeko ya Mose, kandi niba badashaka kuyumva rero ntibazumva habe nubwo umuntu yazuka mu bapfuye, ntibazabyemera. Kuki? Kuki amategeko yavuze ikintu nk'icyo? Yego, uyu ugirira abandi ibyo wifuza kubakugirira, kandi yari yarabayeho agengwa n'amategeko. Ariko yararetse umusabirizi apfira ku irembo rye. Murabona, yari afite, yari yarabayeho munsi y'amategeko y'Imana, nyamara yananiwe kubona ubwo bugingo buhoraho bukomeye. Bana mwe, buri umwe ameze nk'uwanjye, mwe buri wese umeze nk'abahungu n'abakobwa banjye. Mu buryo bumwe niko muri kubivuga mu buryo bw'umwuka, niko biri. Umwami Imana yashyize ubugingo bwanyu mu biganza byanjye, kuko muza mukantega amatwi muranyemera. Murabona, kandi mu buryo bumwe bw'ijambo muri abahungu n'abakobwa banjye, niko biri. Mujye mwibuka buri gihe gukurikiza amategeko y'Imana ni ikintu gikomeye. Kurererwa mu rugo rwiza ni umurage uturuka ku Mana, kandi kuba abana beza bafite imico nk'iyanyu ni byiza. Ni byiza cyane kugira amashuri, ni byiza no kuba muri iki gihugu cy'ubu. Dufite ibintu byinshi byo gushimira, ariko hari ikintu kimwe utabona nk'umurage. Ugomba kucyakira, ubwo ni ubugingo buhoraho, kandi ibyo uzabikora gusa ukurikira Yesu. binyuze mu kuba waravutse ubwa kabiri. Ntukabyirengagize. Inkuru nto numvise rimwe ivuga ku mugabo wari umukene. Yari umukene kandi we yahoraga ashaka. Ni inkuru nto imeze nk'umugani, ariko nubwo bimeze bityo ihora ingarukamo. Umunsi umwe yafashe ururabo, kandi urwo rurabo rwari urw'amayobera. Maze urwo rurabo ruramusubiza, ruramubwira ruti, wabaye umukene ubuzima bwawe bwose. Ruti, noneho wasaba icyo ushaka cyose uzagihabwa. Aravuga ati, uriya musozi wo hakurya nufunguke, maze ninjiremo imbere nsangemo izahabu. Noneho ruti, ugomba kunjyana aho uzajya hose. Murabona, ugomba kunjyana. Rero aho nzaba ndi hose ushobora gusaba icyo ushaka. Yagiye kuri uwo musozi, umusozi urakinguka, yinjiramo. Harimo utubati twuzuye zahabu na diyama, nk'uko inkuru nto y'umugani ibivuga. Yarambitse ururabo hasi ku meza cyangwa ku rutare, nuko ariruka atoragura ibuye rya zahabu rinini cyane, maze aravuga ati, ngomba kujya kuyereka inshuti zanjye. Ubu ndi umukire, ubu mfite byose, ngomba kuryerekana. Nuko ururabo ruravuga ruti, ariko Betty, wibagiwe ikintu cy'ingenzi. Nuko asubira inyuma yiruka arafata ibindi, maze aravuga ati, wenda nza ndaza gufata igice cy'izahabu, nongere mfata igice cy'ifeza. Nuko rero aravuga ati, ndahita nsohoka kugira ngo mbwire abantu ukuntu ndi umukire n'ibyo ntunze byose. Nuko ageze ku muryango, ururabo ruravuga ruti, ariko wibagiwe ikintu cy'ingenzi. Nuko ariruka asubira inyuma aravuga ati, aha hari ibikoresho by'ubwoko bwose. Maze utoragura ibuye, aravuga ati, ngiye gufatira ibuye nzereka abantu ubwoko bw'ibuye uyu musozi ukozwemo, kugira ngo nshobore kuzabona inzira yo kugarukaho. Murabona, nuko ahagarara ku muryango, maze ururabo ruravuga kubwa inshuro ya nyuma, wibagiwe ikintu cy'ingenzi. Aravuga ati, ceceka. Murabona, ntiyashaka kongera kubyumva ukundi, wibagiwe ikintu cy'ingenzi. Maze asohoka mu muryango yiruka. Akimara kubikora, urugi rwari ikinze inyuma ye, urwo rurabo rurimo imbere. Ikintu cy'ingenzi cyari ururabo. Murabona, ikintu cy'ingenzi cyari ururabo. Mu myaka ishize nkiri umwana nkamwe hano, nari ndi mu rwuri rw'intwaruguru hano haruguru ya Phoenix. Nasomaga inyandiko ivuga ku muntu washakishaga ibintu byinshi. Noneho nta mihanda yanyuraga hano icyo gihe, hari utuyira duto tw'umucanga gusa. Baracyakora ubushakashatsi bwinshi hano, murabizi. Ariko uyu mushakashatsi yari yinjiye maze abona amafaranga menshi, nuko ayora zahabu nyinshi. Kandi mu rugendo rwe rwo kwinjira yagumye mu kazu yari yabonye aho, kandi yari afite imbwa. Nuko imbwa ayizirika hanze. Muri iryo joro hari umugizi wa nabi wari wamukurikiye kugira ngo afate iyo zahabu. Yari yayivanye mu birombe bya kera bya Espanye, kandi yari agiye kuyizana. Maze imbwa itangira kumoka, kandi uwo mugabo ntiyashakaga kubuzwa amahwemo n'iyo mbwa. Aravuga ati, ceceka. Aravuga ati, ejo nzayijyana mu mujyi, kandi nza isomo ry'iyo nkuru ryari iri, kandi nzagenda bayipime maze mbe umukire, kandi nzagura imodoka nziza, nzagira ubwoko bwose bw'abagore n'ibirori bikomeye, kandi nzaba umukire kuko namaze kubona ibyo bansabaga. Mfite zahabu hano nyinshi cyane. Nuko aravuga ati, kandi ubwo yageragezaga kujya kuryama, imbwa yakomezaga kumoka, kuko imbwa yari yabonye umugizi wa nabi azamuka yomboka, ategereje ko uwo mucukuzi asinzira. Yongeye kubyuka kandi acyaha iyo mbwa, aravuga ati, ceceka. Maze imbwa y'inkene iramuka igerageza kuburira shebuja ko akaga kari kamwugarije. Kandi ubwo indi nshuro ubwo imbwa yamukaga, uwo mucuruzi yari afite imbunda, ntiyashakaga kubuzwa amahwemo. Nuko arabyuka arasa ya mbwa. Uwo mucuruzi yari yishwe muri iryo joro, yishwe n'umugizi wa nabi. Inzozi ze zose zishimishije ntacyo zamumariye. Kubera iki? Yasuzuguye ijwi ryamuburiraga. Nta muntu n'umwe ushobora kugerageza gukora ikintu icyo ari cyo cyose mwibana. Ntabwo mwabasha gukora ikintu kibi nyuma yo kuba mwararezwe mutabanje kumva ikintu kibabwira kutagikora. Noneho ntimuzigire na rimwe mushirikisha iryo jwi ribaburira, kandi buri gihe mujye mwibuka, mwemere iryo jwi ryavuze riti, nkurikira, kandi muzahora mugendera mu kuri. Ndizera ko muzabikora bafitiye icyizere. Ariko buri gihe mujye mwibuka ko Yesu iryo jwi ari rizima mu isi muri iri joro. Kimwe n'uko ijwi ryose n'ijambo ryose twavuze bikiri bizima, iyo iryo jwi rigiye ryumvikanira muri nyiramubande y'ikirere, murebe mufite umuyoboro wakira amajwi hano ukayohereza. Muri umuyoboro w'itumanaho wohereza iryo jwi hanze, noneho bisaba sitasiyo kugira ngo iritware. Kandi Yesu yari umuyoboro w'ijambo ry'Imana, kuko yari ubutatu bw'Imana bwagaragariye mu muntu. Yari Imana yuzuye n'umuntu wuzuye. Kandi ubutatu bw'Imana, ubutatu bw'ikimana ni cyo, nka Data, Umwana n'Umwuka Wera, byagaragarijwe muri uwo muntu Yesu Kristo. Rero aho ngaho yari ijambo, kandi niwe muyoboro wavuze uti, uwumva wese amagambo yanjye kandi akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho. Murabona, ndababwira ukuri ko uwumva amagambo yanjye wese akizera n'uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. Noneho iryo jambo ryavuye mu muyoboro utwara amakuru. Umunsi umwe yaravuze ati, ni ukuri ndababwira ko nubwo uri umusozi uti shinguka aha kandi ntushidikanye mu mutima wawe, ahubwo ukizera ko ibyo wavuze bizasohora, uzabasha kubibona. Noneho ubaye ushoboye gusa kuba sitasiyo ifata ibyo ukabikoresha mu buryo runaka bwo kubigenzura imbere muri wowe, ukoresheje ukwizera, bizakwinjiza mu ruziga rw'Imana kukuvuka gushya maze uvuka ubwa kabiri. Icyo gihe uzaba uri mu busabane nayo kugira ngo wumve iryo jwi rizahora rikuburira igihe akaga kazaza. Igihe ibintu ari bibi biri kugenda nabi, rizahora ari umuburo kuri wowe. Hanyuma aho kugira ngo umunsi umwe uzabe nk'uriya muhungu mu kirere turi kuvuga, uzaba umuntu nk'intumwa Petero, Pawulo cyangwa undi muntu wagaruye ubugingo kuri Yesu Kristo. Mukora ibyo bana, ushobora gusenga. Mwami Yesu, urubyiruko, abagabo n'abagore b'ejo hazaza, niba koko hariho ejo hazaza, tugomba kubatoza Mwami. Twumva uwo mutwaro wo kubatoza nk'aho hazabaho ejo hazaza. Niba nk'aho, uyu munsi ni wo munsi. Kandi noneho Data, tuzi ko nta muntu n'umwe wemerwa imbere yawe. Nta muntu n'umwe ushobora kwirata, nta burezi, nubwo ibi bintu byaba ari byiza, nta mirimo myiza, nta tsinda ry'iyobokamana, nta mitekerereze y'abantu, nta kintu na kimwe gishobora guhamya Imana keretse Umwuka Wera. Igikoresho Imana ubwayo n'ishusho y'ubugingo buhoraho gishobora kuza kuri twe umuntu ku giti cye. Kandi turagushimira kubwira. Mu by'ukuri byagaragaye igihe Petero yaturaga, Yesu yaramubwiye ati, inyama n'amaraso si byo biguhishuriye ibi. Wigeze ubyiga muri seminari? Wigeze ubyiga mu ishuri runaka? Ni ikintu cy'umuntu ku giti cye, ikintu buri muntu ku giti cye agomba kwakira. Waravuze uti, nzubaka itorero ryanjye kuri uru rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazashobora kurinyeganyeza. Turabishimye cyane Mwami. Iryo jwi riracyariho muri iri joro, kandi haracyariho ibiryakira, ibirisakaza, aho kuryumvira, ahantu ho kuryakirira mu kwizera bishobora kubyemera. Turasenga ngo buri wese muri aba bana abyakire Mwami mu mitima yabo, kandi wibuke ko atari ibyo bakora kugira ngo babe beza, ahubwo Imana ntiducire urubanza ku byo dukora, ahubwo iducire urubanza ku byo twemeye. Dukizwa no kwizera kwacu, ntabwo ari mu mirimo yacu. Rero turasabye Data wo mu ijuru ngo babashe kubona iryo yerekwa, kandi barebe ndetse bumve ubwo butumire bukomeye bw'iteka ryose, aribwo ngo ngwino nkurikira. Reka buri wese muri bo Mwami ahindukire, areke ibintu byose by'isi, ubu buzima bupfa kandi butoroshye. Ubwo bari hano iri joro n'umusatsi wabo w'umuhondo, ndetse bamwe bafite umusatsi w'umukara n'amaso yijimye n'amaso y'ubururu, kandi bari mu gihe kiruta ikindi bazigira bagera mu buzima bwabo. Kandi nk'uko umwanditsi ukomeye yabivuze, wibuke umurimo wawe mu minsi y'ubuto bwawe, iminsi mibi itaraza. Icyo gihe ntabwo uzishimira ibindi. Umwami Yesu wabwiye Petero uti, ukiri muto warahagurukaga ukajya ushaka, ariko ugeze ugeze mu zabukuru undi aza kujyana aho udashaka. Reka Mwami bibuke, uyu ni wo munsi, iki ni cyo gihe. Biduhe Data, sabiye buri wese muri bo, umwana wanjye bwite hano muri iri joro. Buri mwana wese uri hano, numva ko wabashyize mu maboko yanjye kugira ngo mbakurikirane. Ndabasabye bose ngo bave kwa Satani no mu rupfu, bajye mu bugingo muri Yesu Kristo. Amina. Imana ibahe umugisha abana. Ni byiza kubabwira mu magambo make. Nagera kuri Biri, bana beza ndabashimiye. Ndata Fred, witeka guha umugisha. Witeka guha umugisha mushiki wanjye.